Quanto ti
finale,
quanto ti penda
finale,
le fari
finale,
pulizza chi penda
finale.
It's DJ Kanji.
DJ Jones.
Wine up a stand in the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life nearly vibe down in bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao yetu wataweza. Watati
finale,
watatupenda
finale,
refari
finale,
uliza kipenga
finale.
Oh, watati
finale,
watatupenda
finale,
refari
finale,
uliza kipenga
finale.
Hata wakizi matata usisikizeo, haya mapenzi mini profesa ajue yo. Hakuna na mambo ya juu juu juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali, isho bote tunatagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, isho brute tunatakizia dorime. Natamali ubavu chuma upande mwanaume wa shine.
Oh, ni salama, salama. same na taya. Asebedo kamanyo manyonge gima maramari. Tomati na mayudo okuromi you anybody. Oh, awino Mariana, ona umefanya. Biwanga chwer, ulini danganya. Utakuwa pamoja, kodanya kachie. Salama, salama nawe. Napiga sala na nainama. Sharti niname, mbunguni nafika. Yashamwagika, yatazoleka. Siezi shindwa soni salama. Salama nawe, salama.
Yawa, ango mitara. Era olokore achaya. A baby na atina upaya.
Talibali
muda mugi kutoka. Hello.
Baby, meet me up. But can't let go, don't go. My love, baby. Wewe hapo, ushangasia kongongo. Oh, oh, oh. Pole, 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 utaniua mimi. You know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Chonde, 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 usinitose mimi, oh. Anything you want, shall we do for you? Sijiwezi. I wish ningekumfua. Niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua. Mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni lali ye. Chuchu atono. Umenipa nini? Mbona kila nikisinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Ila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza.
Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva. So that I could taste your lips whenever. I envy your hipster. Vile imekushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa. Ndiyo maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful view. And if I was a slit on your dress, yes. My only life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion. I would walk with undivided devotion. Kila siku na kupikia. Ndiyo maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza.
DJ Kanji.
Changanya tende na masiwa. Avifiki utamu wako Poni pembe mjuisi ya miwa Mita kunywa tuyo yako Unyako nilipochezwa Hivi somo yako nani Mana unayo ninogeza Kwangu ni mapeni yani Namaliza vingereza Marao I'm coming Mengine suwezi kueza Mana haya
darani I never spending no voice spoiling sana Big gifty gifty Mwenzu na changanya
Eti nakosa mimi Naniomba wewe psama
Uko kutpenda ya mpungu zapana
Tupendane kiyama
Nami natuli sana Tupendane kiyama
Nami natuli sana Tupendane kiyama
Oh,
afya mjini mafua. Mivumila nini chafya? Kuchefu chefu ya nini wajetibua? Unichuki uje niacha, alafu kukususa unajua. Ni utoto kikuwa tacha, tukigomba na waipu ni blokuwa. Ukichelewa kunafua. Unyako nilipochezwa, hivi somo yako nani? Mana unayo ninokeza, kwangu ni makeni yani. Namaliza vingereza, maro amkomi. Mengine siwezi kueleza, mana haya dharani.
I'm not spending no for spoiling sana. Big gifty gifty, mwenzo mnachanganya. Eti nakosa mimi, na nyumba wewe msama.
Siaka. Upito magode uone ndege
siaka.
Ukiona madingo kwa matoche
siaka.
Fala lilipiga kibare akatoka
siaka.
Hoka kiona kanjo
siaka siaka siaka.
Alikula pesa CDF akenda
siaka.
Tunangoja election tumtoe
siaka.
Siaka 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 ni kumtoa siaka. Siaka 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 siaka. Ey 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 ey.
Wakabata chita ya gara fuka mpaka mpaka. Elections is a joke, katemba mchaka chaka. Senato chema nyimu kupaka lumuri waka. Chofora wa siro ndabianta mambela ye waka. Fogoda my kancha, fogoda my stomach. Steam ya mataka nenge pale ya chitaka. Precious getting wasa, kila mutu siaka.
Siaka 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 siaka. Siaka 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 ni kutoka siaka. Siaka 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 siaka. Kutoka siaka, kila mutu siaka. Siaka 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 siaka. Hey siaka. Siaka 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 siaka. Siaka 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 siaka.
Wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up. Wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging,
me gonna wake up you. Wake up pinging when your flow will let it in a ring. When your speaker in a boom, everybody vibing. Make me wanna spice it when your party heat. Akuna kuglum.
Alam, tick tock, call me Rajam, King Kong. Nin your papa, ping pong. Masha Shola, King Stone.
In the vibe, in the motion. Penguin dance me devotion. Just a fresh door attention. That ready me medication. So me say again,
wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging, wake up pinging, tears on the sky. Wake up pinging,
do vibe in a bamba mujini. Tears on the flow, uki maintain rhythm. Big tune, new style, follow routine. Nane kona energy kama yangu ya mind. Mta iko life, wase wana shine. Super ana vibe, amepiga design. Sauti iko juna feel so fine. Moody go right like sober. In the vibe, in the motion. Penguin dance me devotion. There's a fresh draw attention. Not ready me in education. So me say again, wake up, penguin. There's a nice time. Wake up, penguin. Wake up. Wake up, ping, there's a nice time. Wake up, ping,
wake up, wake up, ping, there's a nice time. Wake up, ping, wake up, wake up, ping,
there's a nice time. Alhamdulillah, praise be to God, no matter your condition.
Stay close to God.
Forget all your loss, something must go before something come. It is work, no be luck.
You have to trust yourself, can't wait for the songs. Never feel remorse.
You are with me, and if I lose, he be there to guide me. God, now my protection, love is a connection. I am meant to be here. Alhamdulillah, praise be to God, no matter your condition. Forget all your loss, something must go before something come. It is work, no be luck.
Trust yourself and wait for the sun. Never feel remorse.
It's Kanibar.
Mubundo mtaalamu, mtaalamu kumechisha. Ndo mana kamua kunipa wewe. Ona tulivo metisha. Mungu fundi dongo kalifinyanga. Mzuri hauna mabebe bebe. Na mima wenge sinanga. Moja, mbili na tatu, namba zote za kwako. Mikama maji mtungini. Sina makando kando. Baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Sifuru kuti siruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe, mtu na tamu yake. Nishajipata, sijapatikana. Na kama nanyesha, nyesha.
Vuanyesha mbua.
Stunde boy kumi, unataka nikumbatiwe mimi.
Vuanyesha mbua.
Stunde boy kumi,
kuishi kwingi kuna mengi ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona wakukufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi ila upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Kikose unigombezi unanielekeza baby. Mweza kuna pena unagunidekeza dali. Kikose unigombezi unanielekeza baby. Na kama siyo mtu wako wewe, kuturivu mingi upata wafi. Na kama siyo moyo wako wewe baby, pendo na utuwa api. Akama siyo
na kusate nao. Utadhania siyo wangu kama siyo mali yangu. Oh, msiri wangu kama ndo kwanza na munda. Amirithi ya shida zangu na iki kidogo changu. Wacha para bom, o que consta vale a tarunga.
Oh, Gary,
DJ Jones.
I want to dance with you, baby, non stop. They say it's just good luck, but give me a one more. See the things you did, it don't make me go fast. Oh, yeah, but you too bad. I want you to be mine. Yeah. Me not care if you see you get the man. I look away, just a movie like a Tasha. This kind of yash fit to be my crush. Yeah, fam, kasamba, kaki, te la le le. Oh, break your love, I just got your relay. What it is you do to me, I know me to explain. Oh, dance for me. I don't get choice, I go spend my money on you. When we pull up to the function, I don't wanna take them all. Now they tell me what I can, I cannot do. I'm there to tell you about it. I don't give this about baby for sleep. Me don't wanna ask me if it's worth it. I'm trying to take this thing, but it's so big, girl. Me don't want to hear that, girl. Now let me go be the treat them well. Me don't want to hear that, shorty. Now she done make me sing. Oh, yeah, from Kasamba, Kaki, Tela, Lele. To me, I know me to explain. Oh, I need to dance for me. I don't get choice, I go spend my money on you.
Ole bata zote vacation misosi minya mami pombe. Nitaje chango pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge. Baby mwenzenu nimeonja shota mukidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizigo la huba nimelemewa. Wanosema ni machena wana wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa eh. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika mana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi napepewa. Nimeshapata mchumba. Siku zina mimi nabebewa. Nimeshapata mtoto. Hivi kwenu ni Tanga. Mana siyo kwa mabaya, ulinende kwa mganga. Wewe hilo shepu kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl, I started falling for you. Wangu mie usinikimbie ninganganie wanga waumie washeni kamera pigeni picha toto ilo
toto.
Nilivyo umbika wana kasirika toto ilo
toto. Nimebarikiwa na rangi ya pesa toto.
Kurasa kukusifia matusi naiona basata wakinifungia. Theruthi zirana zopata mia filmia. Mjusi ukutawa parasta na uparamia. Na kama penzi ni chupa la bia ni pesa na kwe mlevi ni umbe njia.
kukuibiadia. Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Kwenda gachuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, oh, nikupambe kwa matai mwili niwe nguo. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana kwa mlevi niumbe yumbe njia, kwa maana
the superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Akipita kwa nje minipo kwa dirisha, namchungulia mpaka anafika. Ilo sasa zi habari nilizopata ndo zinasikitisha. Eti naambiwa ameama kabisa. Anwe nazi sio nazi, tuwe siya tuwe. Ntamuona wapi tena, hata sijui. Nazi sio nazi, oh, tuwe siya tuwe. Ntamupata wapi tena, hata sijui. Bile ya macho yangu ametoweka, simuoni tena jirani. Oh, simuoni tena jirani. 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 Nimemisi kweli, paka nataka kulia. Kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia. Hapo nilipo sielewi, bora ningeshamwambia. Aondoke akijua kanampenda kina kwa hisia. Jirani, oh, uko wapi? Ah, jirani, oh, uko wapi? Ah, hey. Nazi sio nazi, tuwe siya tuwe. Ntamuona wapi tena, hata sijui. Unazi sio nazi, oh, tuwe siyo tuwe. Ntamupata wapi tena, hata sijui. Bile ya macho yangu ametoweka, simuoni tena jirani. Oh, simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani.
Than the Mona Lisa, honey, like a legendary movie. Mkwa, mkwa, gala jamu movie. It's a jingo, baby, did I mention? Oh, baby, 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 you're a beauty.
She got the $1 million vibe, a Gemini, a Lani Reza. African girl, a wine, mami, no kata, you no camareza. So while you sitting on your blessing, take it to the floor. Don't be afraid to let it go. You're a dyke when the night, I keep alive. No taka tena.
Yeah,
flex or why you figure it out? Go low. Shorty, you're my only one. I won't run away. Just hold on my lead. Do I wear say? I wanna hold you now. Just send me location.
Afande please samahani, ati story na piga ni leo nona kani juzi. Leo mekuwa ndefu na bado nkwa raka za shugli. Chafika kwetu na napatana na vifuli. Sanzemi ni shigel kwa kidogo mini toke nduki. Akani shika kani shoki jana unaitwa nani. Metoka pande gani, mbono unanuka bangi. Ipande ngine na mshomi ata sinuki bangi. Nilko kwa bishte plani kwa nujumi ni nani. Masai ningi afande na nipika tero. Akani patana mali mina dhani ni mapepo. Kumbe ni nyongi mina dhani tutanego. Kasemula lendani kesi tutamada kesho. Afande please tafadhali.
Man to gal gal a ring and you pregnant. Man to gal gal and you pregnant. Freak it in a bed gal and meshka ninja.
Bimini kaki gum. Tossi don kani kaki gana rocky down. Be fucking at your pussy till a pussy numb. Never catch no disease na give a none.
Kaka ki top fi di sting na statisha. Bubble up kaki black na shkanisha. And a boom king, hey Nikita. Bubble up kaki black na shkanisha.
Nomeni wa mine, no me private jet. So see the care, atakama umeni double H. Bring it on the table, Leonardo silver plate. Check it out, a chef forever love, wa meze reservate. After dinner, kujificha na kupull up in a bed. Anakala nikifinya kaki ikinya di dem. After kitu fine fast, nika piki waka hawa sembe. Nika finya sawa body ina dai shower. Nika sema sawa basi. Nika van vest, yani nika dunga top padi. Nika ngara boxer, akili complain. Nika skankia kwa sofa. Nika fika baby la ligi ya matopa. Nika shika dread dealer stingo ya Madova. Na dem kando nani banji wa madoba. Nasikia fit ya dinda mvulia toja. Na nyadi dem nyeti tampa kamoro.
Mi bring ni kaki gum. So si don kani kaki ya na rocky down. Ifoke na ja pussy till a pussy num. Never catch no disease na give a none.
Kaka ki top fi di sting na statisha. Bubble up kaki black na shkanisha. And a punking, hey Nikita. Bubble up kaki black na shkanisha.
Body language
belly there. Let me beat it up hard in your belly there. Your pussy sweet and know me dreaming on your sexy game. You make me brain it a go crazy like an empty shell. Got your body body goody goody go to down boat. Oh your pump pump me have to make me dig at the pool. Play back shot burn up you like coal. Don't run off a goal, you got the right tool. You so fucky fucky so me love all your rule. You feel no man a star so me love all your rule. Come make me play cricket, me bounce them a rule. Come make me play cricket, me bounce them a rule.
Vic, twende.
If you kondo got ni rare bombo, neza kutoa ngira usoft to kai sonjo. Na si uchawi nkazi mob na kuomba solo. Ni mistake kwa mini koshoda na michoro. Kani nam cuff, cut, kipenda deep steam. Nam soft, nam pele kambio. Half time pass, ikisha mwagika haizo leki tap. Hini easy, nakani kola nam dish. Kudai yote kuteta juu ya deep. Keep sigi sim kuteta kudip. Katika kakiza mabasi kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare, akinyonya pona mari. Bombo ai nyima, nyima, nyima kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare, akinyonya pona mari. Bombo ai nyima bane.
Banchoma yo, banchoma. Baza chuma ni kijam mini transformer. Nam chum chum, nduru niza chuchu. Shori anatetema, akisusu. Sani mpige busu, tatu kate nusu. Akipiga nduru, ikizidi washa bluetooth. Jirani akishuku, keja tuko bubu. Nikipenya shimona ni mada mini dudu.
Hini easy, nakanikola na mdish. Kudai yote kuteta juu ya deep. Kipsi gisim kuteta kudip. Katika, kakiza mabasi kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare, akinyonya pona mari. Bombo ai nyima, nyima, nyima kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare, akinyonya pona mari. Bombo ai nyima bane.
Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya. Mawitite ako site sekete. Chikibinye kuunra nyako na mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya.
Hizi si kawaida, hisi bigi ni biga. Hii nafanya tunazuba, kwani haga ina mimba. Cheza na uko, kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na toys. Inataka pesa, hisi ya kwenda out to the boys. Hawa ndo wale mama ali wakanya. Lakini don mageki seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alphabet ineza T. Hizi FYI, lipa wezi pata free. Labda a shoot a boss, tuzi checki FYP.
Kuunra nyako na mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya. Ni mawitite, akosete sekete. Cheki venye kuunra nyako na mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya. Ni mawitite, akosete sekete.
Yo. Usieke filter kwa view once my dear. Picha jegi mi staki. Kama sio clear thick girls miwa hype. Na petitsi mine pia. Ama leg side boy. Na jaruma sumesikia Keuka nika unanyonyesha jezi number. Mafrrr mbanya stafanya ntake number. Watabamba bigindo ziubamba. Body t dangerous kama mdomo na mamba. Nyashu mebeba kilo 41 kia Michael. Yoni mbuzi mzima madamu kona kwela bila do. Oi oi watagwan uliza sidika amba. Na tisha siri ni gani kue soft and bubbly ya gangu. Mukasirisha, hakuna ili asijaitekana uko murima. Anza na Nyeri Moranga lafu na Karatina Bell. Mpya yao magala wote wako 19. Meru Kipuiki, sumu pina wesa. Mabuda wanateta, unafanya toy pesa. Walayuki na ma, unawakembesha. Clearly, wagido, neza nihemesha.
Kuunra nyako na mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya. Nima witite, akosete sekete. Cheki venye kuunra nyako na mafurumbanya. Furumbanya, furumbanya. Kuunra nyako na mafurumbanya. Nima witite, akosete sekete.
Only wanna have a good time, so you put on your strain in your wrist like that. Never want to be alone, so you go dancing with strangers. Looking for love in other wrong places. You've been running from life, but you cannot hide. Baby, let's just face it. Who can you love if you don't love yourself? And you feel like you don't matter. You feel like nobody understands. Don't mind in a good life.
Baby, I'm right here. When you need to roll one.
pass you the lighter. Even if it breaks my heart, baby, I'm writing. When you need to roll on, I will pass you the lighter. In the corners, the walls are closing in. So you choose to ski snowflake in the summer cut lines, and you're feeling irie. Baby, I'm not judging you. You always be my judge in my baby boo. Feel like the world is against you, but I'm always beside you. Looking for love in other places. You've been running from life, but you cannot hide. Baby, let's just face it. Can you love if you don't love yourself and you feel like you don't matter? You feel like nobody understands. The money not do you got like and die. Baby, I'm right here. When you need to roll one, I will pass you the lighter. Even if it breaks my heart.
It's DJ Kanji.
Patin, patin, they can cover patin. Can cover patin. Patin, patin, they can cover patin. Sababu sabin, they can
cover patin.
Patin, patin, they can cover patin. Can cover patin. Patin, patin, they can cover patin. Sababu sabin, they can
cover patin.
No kuja, ebe zebo na vide seka. Choka tofu banyo kobe jukiza. Gwe, soko, leke chenengera.
Ebe na vize na mazi na gavo di cheka.
Nagala, oh, soko, pabule mu. Chine no cheva ita, kudu gaza meza. Bambim, pabula mu, katono tono chino cheva ita, kudu gaza meza.
Ezo konwa, na zanzi badi pinze. Gama nyefa ibu tebe nkambu. Na yanku biyo wakane, bame nyaka boki sinzi. Eba da game teno, ngenda konwa okay. Joisi.
Okona kuwa zambula mu, lichikomi awa. Ukusavili zambula, lichiri komawa. Lote na vudeko kufimbi saba fala ela. Katon fila kumagulunga ba holy ya. Patin patin de kan kove patin. Kan kove patin. Patin patin de kan kove patin. Sababu sabin de kan
kove patin.
Patin patin de kan kove patin. Kan kove patin. Patin patin de kan kove patin. Sababu sabin de kan
kove patin.
Sita sabirwa kova nzengaba. Nyamoka matimu saba mwebaza. Antamalo kukaba ya ye gafuruka. Tenga nevikoli mona yote binjigula. So, ndekan zimbe kova na vimbiwa. Ndekan joge kova na jogewa. Ndekan nimbe kova na lumbiwa. In my time, tagala kwetu.
Ya te sire na nyo na yende umatevum. Nabe janja lumbila wakama safu. Sire na nyo na yende umatevum. Satida vale nange mitema minaku.
Hey, alien, agambia mbo anko.
Alien, agambia ti anko. Anko.
DJ Jones.
Hey, Russia.
Oh, I like what I like, what I like, what I. If you get lit in the club tonight. Roll up a spliff on me past the light. Under my talks in my body right. DJ so heavy, either make a deep bad girl crazy. In a waist, girl can come shed me. Cause your man ain't call me baby.
Get a hot, 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 hot lady lover. Back shot, that you ask for. Bam bam, tick tick, niam cassava. One done, Asian, I pull a jazz off. Marsha, she fi blue jazz, fi banana. Tacha, hey girl, where you want water?
Gaza, yo chini body, yo Sparta. Two bump, with me planty, na me yard back.
Balance, balance, girl galang, galang like. Madan, oh you're tired and I just after one. Uda tifi ab mute desa mute desa mute.
I like what I like, what I like, what I. If you get lit in the club tonight, pull up a spliff on me past the light. Monday my talks in my body right. DJ so heavy, he didn't make a deep bad girl crazy. In a waist girl can't come shed me. Cause your man ain't call me baby. Pretty face tight, so back it up, don't stop, make it clap. They really damn me. Can't get any man with me one, cut them out on me. Balance, 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 balance day. Give you one time, then you hook on me. Galang, 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 galang day. Hands for your toes, means goodbye.
Yeah, island baddie and she poppin' for daddy. And she really good at it and that ass in fatty. One more time, she gon' get a Burke baggie. I'ma pull up in the bin, she gon' give me the best funani. Yeah, Crystal, Ashley, bring them in the backseat. Baby, let's run it, run it like a track meet. Panties on the dash, every gal I get nasty. You can keep it litty all night, don't ask me.
You are the cutest, I feel be the boss. Love you from the start, now I broke your heart. Wine bubble bat,
cause you're pretty and you're smart. Anyway, you roll up, the survival start when you
open it like a Red Sea, I get part. Stop it and take it anywhere the car park. You are the general, you never fast start. Bruh, boss, you a push them, your man a push a hand cat.
Bounce with it, girl. Move with it, girl. Wine on it, girl. Dig, dog, take time on it, girl. Thing we tighter than a syringe. And when me say you act, me no mean at wings. Sit down in a me lap, but I know Santa a Grinch. And bubble when the done let you receive every inch.
Member say good body get things. You a fear watch it out, you a fear binge. Head tap when me spin like rings. You full of girl, but me a the lad of the rings.
Bounce with it girl. Move with it girl. Wine on it girl. Dig, dog, take time on it girl.
Sana vile pionye medichora Saka suna finger shit chupe Coca-Cola Na sabu touch kuna vile na ningora Mani kute digi juro yangu shape Na mipasi ziku down Go down ziku round Kameri go round Go down turn around Basi baby girl ziku down Bake shiki ground Zifanya basi ziku down Go down Go down Go down, lady, shake it down. Nataka kusikia papa ni kama unapiga makofi. Turn around, girl, mkono kwa magoti. Bend, wine, drop it. Clap, pass this game. Kazi separate, najua stakoparate. Mami na yo kino tafanya nkulipi rent. Si separate, najua stakoparate. Mami na yo kino tafanya nkulipi rent. Ni babili zina wabble. Nabambika kizi juggle. Vitu babili zina wabble. Nabambika kizi juggle. Nabambika sana vili kyu nimejichora. Pasuna finger ship, chupe Coca-Cola. Na sabu touch, kuna vili na ningora. Mani kwete bugi juro yangu shaipona. Nipasi ziku down. Go down, ziko round, kameri go round. Go down, turn around, basi baby girl, ziko down. Bake shiki ground, zifanya basi ziko down.
The Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Nambako kitu moja jo vital. Tuyo ni emergency number jo kan konja. Kabana nko mtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na gyozo wa phone. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza ban. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako go feet na nivo you feel after whiskey na on any martin what a go feet
my boys wanna die kupata wa super bookla na our die wapo wao wafike uko kila mwisho pake ikishaingia mfuko na rudishia mwili shukrani na kachupa zinapanda zina hata stage ya kushuka na donda kona change au na amewaruka na wakatisha bila kuwashikia mashuksha wapo na wasuka na wanatingua duka
Nambako kitu moja jo vital. Tuyo ndo emergency number jo kan konja. Kabana nko mtana nko idol. Formless na kitu ya kufanyo na gyozo wa phone. Truth that sherejo isha anza kwanza nkujitepa. Lafu na pea na plan. No money kitu ni changanya. Kasko rada bana neza band. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Na nivo mi feel after whiskey. Na wana ni mate note wako fiti. Go feet na nivo mi feel after whiskey na ona ni martin what a go feet
it's dj kanji
Nenda kwa lika, umocho kote na pata na majicha, tunamocho wa mzinga Zurudi huma shani teka nko kwa dinga, keteka na nikol, hati keja siku tinga Ni mamba ya whisky, mamba kuwa tipsy, meni tingi keja misi juinda rudi lini Huku ni shishi, tuko fully active, watoto wa kimbisi, mambo ni vulai
Nambako kitu moja jo vital, tuyo ndo emergency number jo kan konja Kabana nko mtana nko idol, formless na kitu ya kufanyo na gyozo wa form Truth that sherejo isha anza kwanza nko Jitepa, lafu na pea na plan No money, kitu ni changanya Kasko rada bana neza bana
Kojo kileta na kimbichwa Moro na jikweza kuwakisha Kogi nongo jako tapitisha So rada safisha Bada dande mambo kuisha Mavo juu ya bitu na juu Teza nika unakuna kichwa
Ula la 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 la, ooh la la la, kwani wajui joke, ooh la la la, ooh la la, asalamu alaykum, niko mate, te, ataka ni trap, tuko na ben, ben, neza kam le, len, ataka ni beb, wagwan badman bablikan, nataka yonduru ataka sifam, ilani ni caption na ikwagi fan, kuna kisplashin kama dam, bam bam, chiki chiki bam bam, bedim, neza kuimbia mbaka rhythm, keepin, jifti, trific, there's a meeting in my bed. In my bed. Eh,
cheza nika una kuna kichwa.
La 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 la.
Kuna penda gama mtoto.
Wa 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 wa.
Cheza nika una kuna kichwa.
La 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 la.
Kuna penda gama mtoto.
Wa 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 wa.
Okay, yeah. Dante mini boy ordinary. Nikipata na kwa chomu sini hande. Jina kubwa kau juu isi usare. Msupa nta kujenge adi palace. Weni mrembo na kulaga nini mguare. Kaura dari nta kufikisha kitale. Road trip usijali nina license. Ushani teka walaika afande.
Kuna kichwa.
La 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 la.
Kuna penda gama mtoto.
Wa 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 wa.
Seza nika una kuna kichwa.
Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, kuzitoke tu mdagla. Kanamba down, kezi miangusha ti. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, kuzitoke tu mdagla. Kanamba down,
yo,
kezi miangusha ti.
Yo, zetu zetu me I do it, see what witch. Baby please bend on your knees, tend to my needs. Neo in the matrix in a glitch. Wazazi wameti, juwa razi nikipi. Ha, wano lishinda but me na celebrate. Nelivunjwa mkono ya kumasturbate, sign a celebrate. Kijwana east, na tombo the west, na go late. You see lose hope, uneza ni date.
Try for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla. Kalamba down, tezi miangusha ti. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla. Kalamba down, tezi miangusha ti. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla. Kalamba down, tezi miangusha ti.
Story bore bore si jikuti. Kizi toka na demangu mlunje everything isi kuti. Kui kui nyo mnuse bimi si jishuti. A dri dri mini nani CV piga puti. Ah, wanauliza who's that? Street mini striker, bro cheza fullback. Demiako nikipa litoa ball kubwa. Mafans ikishika wanatutusi umbwa. Wesi bro we ni nephew. Usifanye ni jam ni kupe curfew. Wanashinda wakiteta ni nini huki jana fupi anafanyaga nosti anawarefu.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla. Kalamba down, kezi miangusha ti. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla. Kalamba down, kezi miangusha ti. Wallahi sahi for the last time, nataka last chance. One dance tu ndona ni, kuzitoke tu mdagla.
Minataka niche kutua you guy. Nipate pesa ninze kutua my guy. Niche kusema niko kwa mother. Nenze kusema at my mom's. Mina juwa nitapata ganji. Nibonge sheng, nikipeleka German. Ile siku nitashinda Grammy. Nitabonga sheng wa translate na kilami. Mokoro nataka zowe ndege. Ni blessing ya kuza mgenge. Minataka joni kuwe wealthy. Nikipata stress na enda therapy. Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ndamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy, nikingoja my turn. Na manifest. Na manifest manze.
Mokoro ntamshikia ki Lexus. Nikia tajiri na msundo ata Jasim Rich. Saizo na koroga shengtezo kwa beach. Na mori ya kibib shugli na da investment neza chip in. Ni ya cheriba za ma local nutrients. Izo foreign mayolo nikenda nisha kutrain ma vocals. Nasikuma tu ma euros kwa bro code. Nategea lot siku yangu itafika na kaa. Nikiamini ya shua venye mother na niombea. Manifest more money. Manifest more money.
Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag.
price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Yo niko busy nikingoja my turn na manifest.